My passion for show, baby.
My name is Judio.
I'm Demo.
Yes, it is what it is. Kutikisha iwe insasa na mukabe neta kwa kabe. Uyoni mukabe ne. Kutikisha iwe ichupo na mukabe neta kwa kabe. Uyoni mukabe ne. Shupa muntu pa menso ya bantu ngasumina atila idu iwe. You promised to love her in sickness and health, just likewise she promised to love you for better for worse. Chinchi chilengo kulaba fionse wako mkakalenga bantu uyo alupwa kwata kwetso mi kutikisha iwe insansa na mukabe neta kwa kabe. Uyoni mukabe ne.